Te hono me o huatata. I te wā oho tata, ka hore koe i tō kotahi. Tata noa o huatata me ngā rōpū hāpori. He taonga te mātauranga o o huatata, me kōrero tahi kia whakarite māhere. Mā te kōrero ki o huatata kā mōhio, kā afi, kā tautoko. E hia kē o hua, ki tō rōpū haka, ki te hāhi, ki tō rōpū hākinakina, ki te mahi hoki. Me kōrero ki a rātou kia whakawhiti whakaaro.